Lucan, Bocot, Ya. Guya sabato, ato yelson obrujes demu, jari isa midan arkan tururate, sukumate nyate. Farisayon gari, wa warranjete.
Isa malifuwa serikhen do guya sabato tolchitan.
Yeso wan jereni?
Wan daudi fuwa elisa ga belantan. Isan insomne. Inni man waka olsene, kita waka abasan fudate nyate. While of it, Ode, Casilak Alole Malin, Amito Colenia to Imalin.
In Nua Warranjere
Il Minama Abba Sabatot
Guya Sabato Dibi, yes, on Mawagit Karatan Kese never cease. Namto Karkimir Gitiri Fatet Achigira Jarser Behufi Farisayo Leni Is Egani Ak Sila Inni Guya Sabato Nam Fayus Aka Cassini. Wani matanin isirra arkatan ammo inni herre gorra beke namar kirifat kanini wanjede
kot armejad
namichi khae achit ejjate yeso wa worranjede
tubito kanin sangafada guya sabato wanda samo wanam tutolchan lubu ba samo ini jesan
wormi millate wanam kaninjede
harkan ke dirifat
Namichi hark dirifate jennaan fayye. Amo orri khaan guddo dallane, waa yesos latochani, wol dubbatani. Gaafa suma, yeson gaar tok kore ak waa kadatu. Alkan tok chufuwa kadachabule. Lafti barinani, jaru fi yame, nam kudani lama kesa, fowate maka ergattu baase. Simeon, kaini Petro jeen, Andrea obboles isa, Jacobo fi, Joana, Filippo fi, Bartolomeo, Matteo fi, Tommaso, Jacobo ilm Alfaio fi, Simeoni, Hanama lafufi, Jabesi jeda. Yuda ilm Jacobo tifi, Yuda Iscariote, Kayeso gurguri. Jennani, inni waru walin gabwe, balin lafakes, jarufi, eddu walin ejje. Ammalle gumiguddo, ta Yerusalemu tifi, talafafan galanti rotifi. Sidoniti ufte, akdubbisa dagete, ukufa yitutti, iswoli injira. Namijinne gargalchitelleni, himfaye. Ammalle, wanjabenni iske sabaye, warchu fayyise. Gumin chufti, istuk ufete. Yesonjar ufi millate, wanjede.
Ayyan kesan hiyeyi, finni waka kesani. Ayyan kesani, kambel kab. Isan kufsani, ayyan kesani kam botani, egitana inum kofaltani. Ayyan kesani hojja nami isan jibbe, gusse arrabse, maka kesan akwanam tu alaggadu. Marro ilm namatifi, guyasun gammada, ilitama, olchechea, wonte akanatif, wangudo gubba argatani. Ababoti warralen, Akasum duri rago tolchite. Amo gargal kesan dureyi. Kod kesan kagamada largatani. Gargal kesan ka am kuftan. Egitana imbeloftan. Gargal kesan ka am kofaltan. Egitana lalifatani botani. Gargal kesan hojja namichufti isan saad. Wonti akanatif ababuti warra akasum rago tara. Sade ammo waan anin isan kadhageettaniin jedhu nyaab keessan jaaladha nam isan jibbu waan dansa tolchaa nam isan abaarullee eebbisa ka isanit jallatellee kadhadha nam boqotok si dhabanaasu taalle dur qabad nam wayatante sirra fudhatu kootillee hin dhowwin nam wasi kadha cufaa ken ammallee nam wasirra fudhatu Irrin barbaadin akkum aknami waan dansa isanii tolch feetan akkasum namallee waan dansa tolcha yoo nam isan jaalatan eebbitam argatan nami amaamalleen nam warri jaalatu jaalata yoo nam waan dansa isanii tolch waan dansa tolchitanii eebbitam argatan nami dabqabuulleen akkasum tolcha Ammallee yoo isan namirra wargachaan seetan calla wo ergiftani eebbitam argattan namida baalleen woli wo ergisa akwaan akkasi argat. Ammo nyaab keessan jaaladha waan dansa tolchaafi ergisaafi ammo woma irra in eegatina. Duub waan guddoo argatani ilmaan waa gubba jiruu taatani wanti akkanaatiif inni war galat hin beenne fi war dabaallee inna haafi. Akka abbaan keessan ka gubaallee namaa na'u isanillee namaa na'a. Waan namaa hin qorina, waaqillee waan keessan hin qoru. Wallaal namatti murina, waaqillee wallaal isanitti hin muru. Nama araarama, waaqilleen isanii araarama. Waa namaa kenna, waaqilleen isanii kenna. Waan gam miican, ka humnaan, ka irraan dambalaa harkeessanit naqani. Akkuma isan namaa biimmitan akkasuma isanii biimmani.
Yesoon ammallee mammaasuu irratti hime waan jedheeni.
Ballaan danda'ee ballaan deema. Warri lachuu bool keessatti hin jigu. Nami barsiisan nam is barsiis irri hin jiru. Ammoo nami cuftii gaaf woo barate qixxee namis barsiisee ta'a. Ati maaliif huub obboleessaan kee keessa jiru ilaalta? Ka ofiiftuu jirm iltante keessa jiru hin argin. Yookaan akkam dandeette obboleessaan keetiin aada eegi huub iltante keessa fuudhi jette. Ka ofiiftuu jirm iltante keessa jiru hin argin. Dhartichi qaraa jirm iltante keessa fuudhi yoos ak dansa huub obboleessaan keetii keessa jiru argitee keessa fuuta. Mukii dansaan midhaan hamoo hin baasu yookaan mukii hamaan midhaan dansa hin baasu. Mukchuuf midhaan isaatiin beekani. Midhaan odaa waacuu irraan guurani yookaan midhaan zabiibuu makkaniis irraa hin guurani. Namni dansaan dansoom gara ofii keessa jiru keessa waan dansa baasa. Namni hamaalleen hammeen gara ofii keessa jiru keessa waan hamtuu baasa. Wanti akkanaatiif waan gara jira arrabii dubbata. Isan maaliif aabboo aabboo naan jettan ammoo waan ani hin jedhu hin guun. Namni na dhufe dubbitti dhaga'ee tolchu cufaa waan inni fakkaatu isaan agarsiisa. Inni namman ijaaree laf qotee gad fageessee dhaha gubbaatti yayyab fakkaata. Bokka'ee guddaan lolaasee dhawaa amman sun dhoomnanii chocho'uu dide marroo ak dansa ijaaraniif. Ammoo namni dubbitti dhaga'ee hin guunne nan fula biyyee laaftutti atoo yayyab hin kaa'in man ijaar fakkaata. Dhawaa amman sun guddoo irreen dhoofte jennaan hojjum sun jige jigaansi man sunii waan guddaa.